Studio 80 Alhaji Malifu.
Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hidi be jamaale modo eden woni bete alal bare nogo e joy lewru janvier hitande 2023 yamda jena yotte ke dilli li lamunaara Ousmane Niale bulle kabaruji do ganyi kante to bogi jande to. Ko batoto bibbe mali temeder e chapan ne jayon yaano be jolaade ngatti kenyen do bama ko do juude Niger lamu ko be leydi meden di chakite ke be aeroport international Modibo Keita. Nyaloma keƴana do bindi juude yambinama altinere yabbena nde to tumbudutu tawtobe ko dartata dewte bindirtede juude de non darane mobe de fagasa lewru rajab do ne lewru jadda bodde jate balebe darake altinere nde dun na ndu lewru wadani alsilamen hedin woni ko hani wadede le ndu lewru enke ban jabule di kabaruji yodi woni sembe majibeta ko bismillah modon helat jo tamani be maliyano be jollar ko buri temedere e chapande nayo ngarti bomako talataare kenyan be wartube do weli mu ben ana hen bibbe mali wonnobe leeti dalale leedi Niger lamu mali e gollede o yema avioji johi dun darani fa wartobe na fa wartugul mabbe yafa dun wadi do dewral cinina ngale yontere jabbene de hakkunde ministere humininde bibbe mali wonbe selle e o yem fa bidure den fam an ko Musa Mali sisugo hibinen o won to ay porto do facetango momo do samaseko
wotu 14h30 wonko diwawo ngaddudo njolonkobe yottike le jipnirre Modibo Keita ministre humnine malinkobe gonbe njola e kanye ardibe guldere OEM bisimibe alhamdu ak ilen wultiwide ko buri hewde be do yinbe njolabe yo jokkolbe nawturibe lawi di farati mudi woni mudun be njottaki nokkujidi be anino yaade mudun o misini wide guldo wirfagol hebama huntinare hore sabi talkuru kawral bangal faba e haybugol ko warata temer jotno yimbe njola wonande OEM ministre holti wiide dun latike sababu hawrunsinde kala malinkobe joginobe tiyallaji le nokku bismugol OEM leedi Niger mbami ania wartirbe fuf le yawaraji joyi diwoji alhamdu ak ilen holti wiide lengal gubal arande walna wodi non temdoro cappanano en jenayo njolankobe ane mabbe debbo goto e biyo ko beedi wiide dun dido imadraji wifagul jukitoto fa cakite lewru fevrier 2023
dabareji fu piyama fa njolanko be keba do njippo e darnade bangala cellal mu ben do wonno ko horebe ministere humaninde malinko be wom e sella holiti wide kanye e horebe uyem alhamdu aga ilyan be di wida gouvernement o fa boto be wartube do weli mu ben yalla ana keba natte himbe keba ko golla kede ko wi Musa Mali Sisogo do facitango sita sidibe
sisa morok yimbe tamdra chafan e juyon wonk me tewta onen hebi radio tolid mali li imadra amen wada do do woni lana arandra kan tofon lana ji nay ana han yewde tewde be yimbe do e lewru fevrier dartonu be malin kobe uddabe lidi Niger fu heban yottade ga dun nato sabe du malin kobe wonbe nukku noddirteedo asamaka be de baddede genni noddirteene agades sabe on nukku torra fu hewtabe so nati lidi maldu me warame fi adabiriji honan be paberte menen ga e fedde noddirteene OEM ne chaga so nati lidi mali me fi adabiriji kasin honan homo fu yotti rasul bab mudum tagal mun kasme tewtambe kalsi ko faabtobe wadde golleji dibe muuyi wadde le dabir amen be warama kal amen hono golleji dibe mili wadde me tewtambe kalsi mudum do menen ga fedde OEM ne
ani on yara ka structure la
sakira be di kabaru ci andon baahi bude do bembe ande de do hella men Facebook anya compte Twitter Mali du honna lead adna kedde da yambini altinere nogay e tati lewru janvier du nyaloma kejana do bindi juude to tumbututo dewte binderade juude ko inesto UNESCO o jati fi adna dande maji ana mauni du tariki mali kanon de dewte binderade juude kewde maji e bonnama le basi ngado le hitande 2012 o handen kedde de ana gondi e mobede do wattude de do machine ngaji ande kesede anne ko Isa Umar Tugula hebinen do faccitango Alice Sita Sidibe
tombok tuto dewte minderade juude na famu dum ana momni sanne juude yimbe le tewtobe ande be koliti wiide deedo dewte hebi darne mawnde le tariki ngallonde fayotto le kede lindi e mangal mudum fu san shirfi alfa yo goto tewto ande tombok tuto
les archives
de dewte winnade ana jogi darorga mangal li fina tawa leedi malni fe goto wawa indi tumuto son inde e dewte winnade fa hande en imma daraja ana wonde wadede ko ñaari bangal jangude de dawte winnade andun wiide dawte winnade jangata ken to jamare ne
wattu no basi o fuddile saha leede amen dile hitane 2012 ko hewe de do dawte mindiraade juude fu bonnam dun sabi so kana ko be leede amen di bami anniya itude hejo mawdu ngaro winditaade de do dawte yella ande ko wolle majji ko ana heddo Abdel Kader Haidara woni horejo ONG Savama DC
me wawi me kawntini ku yata dawte o nyaaji temen tati e o nyaaji fan tati dum wada amale beme andene jaati ku yati be milonji nay e sedan wonko yidun gafa hannen ana heddi ku yata dawte o nyaaji chafan e joyi ku me wawe me hebi me winiti fa handen horebe nukku noddertedo institute amadi babane beedo wawi winiti ku yata dawte o nyaaji debbe me wonde fiide dabiriji yedde yi dawteji winnaade dum do beme andede
so min bettike golle winditaade de do dewte hebugol majji wana huuna ko newi tewtobe ande be kanyu enka ana narda kana ko be leedi ndi watta jangugol de do dewte le hejo jandejidi leedi amendi
lewru rajaba don lewru jadda bodde jate baleke balebe darake altinere yabbinande ndu lewru ana e lebbinay burdi horsude le diina alsilame e wi mabbo no dirtedo alhasan ba alsilame ana hani be dude no gondi golla diina modon le ndu lewru yal ana beida battade togodo dun kede ko wi amsedo dore do faccitango sita sidibe
c'est moi béni
ndu lewru yo lewru dewal alla ko sadiya dina yamiri sabi le nyalan annabijo ko batti ndu rewru sanne hono naflaaji e korkaaji e nanal mudum yimbe andulbe dina holliti mi horgon le ndu lewru ana moddi sanne noga jeddi lewru jaati yo nyalane mawne ko hani horede gidile ndu lewru rajaba wonko korkaaru dabriji mudum hani fiede le nyol man handen hono fugu nayri e halaaji waddanbe metti hakkune dinan kobe ana han accede sabi ndu lewru yo lewru dewral e kawral
solidarité.
Latagol region san region ana wondi e yirubinade o region keso golle mudon hubi fa ko buri chapan e joy lete medere e gouverneur region o holiti wide service ji kewdi jodi di puddi golle kana gouverneur holiti wide ana jogi tidallaji le kominingaji yogaji hono do kabaru basi leedi e raf inde nagu jamare de holiti wide hakkele mudon kanyo do kanan ko e region o ana hani darade dande mun fodde hakkunde himbe fa be jure nafa ket ana sita sidibe
cercle ngaji jeegon won le region 100 li o watti horebe gollidiraaje lamu ko heewi hewti gollidiraaje mo en timmi jojjidugon gouvernorat le genni 100 natigen sabe courant hebaali gennini kay sur doctorat walter du mahama e inde min teremme gouverneur kesso won le genni 100 joni ana haani fi dabri fa hannen hunca torraaje funayri bangal wolleji leedi kay honen dewral hebirte hakkun leñi jodi den ne la morde colonel ousmane sangare kanyum gouverneur region 100
on som en train
de ngondi wadde bawd amen yalti alla ngonno kone himbe o ana timma yalla dewral ana wada mi yi kay ko heewi waylitake ka fa handen wonti dallaaji kandi huncenede hore fubere hedde jeunesse o
beaucoup plus la jeunesse
lewi sukabe jogol ben lamu san be ben tewtira o gouverneur kesso tinno nato neddo geeto bato labi seriaji holitaadi ousmane santara kanyun amiru walle sukabe jogol be san
andana puruki
gouverneur golle mudun yo taykitaade golleji ngattede yalla golle fu ana golle golle mabben no haniri sabi sini golle gollaka fa gasa dun ana way wadde basi kanko wonno gouverneur arandejo nenno mo han laataade misalu lobbo
malu kono nana
torraji naati di sabe wodri lafi deejerne genni san dun ana nayri do wolle leedi en nanal mudun dun naati ken sabe jaati feggesaji ko heewi heba kal lema le ndey hitane le nikkuje godde le lamordan fa handen lamu kobe ne lamor holliti lo ngebde dabiriji fu ko huncata or torra
mimi wadi e bawdan fu ka tidallo on heddi e woni handen e juude humani be sariya ko be nokko fa ndenaagu darane fa ko yata sappo jeddi le temedere bangal demal wadi hikka min kabay e remude e on nokko
jamar ana teutra lam on tinno fa hannen fi dabriji yalla o torde ana hebne jogala
len do basi leedi won do nokko goto mede mil o gouverneur amen men fu nen dabreji do bamadi ana kan latade kantidi peto hedana fe goto
gouverneur
nagement akilo an mo intingol on nokko an hani wadirinde no haniri
na kaka
gaddu e tawede fu ba genni san natri réseau handen nafi rewbe de la morde sabe rewbe hollite handen saray nari di bangare rewbe ana batale nyol man handen madame traoré esta bamba kanyu hetno hala fedde ko nodirte kafu wonde genni san
ka damine saluna illa rawani hakkeji amen na gondi e teddinede ka himbe sini ndokki yubbo inde mubben sini ndokka ko kandi lamu o ana han salade dun tawene sinya yewi arande hakke amen wala fu teddin tenodo
la antega fenfo
hune ko nayri banga lafi dejere torraje kewdi matama le lamu san le o watti galle nyol man handen warto ko mangal pade lenen namorde natigen sabe honjidi torraje en nanan mudun lewi colonel Ousmane Sankare
parti de benena
yude benena manje koy mafune sele cercle kemparana jora yedum himbe wombe le onoku yarabe do mudongaji e wadobe war horeje do jamare de min darti e lamu kobe leji ndi e gondi e wadde imma daraji ka joni mosala heba ma seda sakirabe do kaddo de kabaruji ko andoni fu o do mba hebude di do 3w.djotamani.org na do noddi numero via mo 37 321 kadde hedal do e sel yewtere waran jukkini do wassalam yangoji anagondi e jokkini de beydude wadde do bamako do kanye e luy kadde leydi meden di yontere jabbinande kabel dewel gotel barawel dubbe sappo e nay yawdi ciagal ko sukabe worbe nayo njani dun to katito le region kulikoro e ministere humnide bantare rewbe suko e galle o suko inge tukolel dewel no holtan wiyede wadbe o golle be dorgobe jarni o tafon na kambe humnibe hakkeji bibbe adme e be darta e lamu ko be leydi meden di bama sarie kertado do ya ngoji ngatteedi do rewbe faabi dreden fam keddane Mamadou Sama Seku sita sidibe
rosuka mo mam debbo entila duuba ko tati noddama yambere hitande here jamma 31 december abbinundo worande suka gorko goto Fatoumata Traoré innu surba o mimmi hala kudde latide sababu yengol gol
woni wulila dede
be wikan wi sukan wala selo sanneno mi lamdi be hude sabi be nabbe mon doktoroore be wikan be wawa nabbe ko suka le doktoroore so wala yamror tan ku wartumine mi wamin tay suka nyawmu satti sanna fe wawa jodade kassin ku lamdi suka yalla hude himmo ko wikan suka goto noddiral isa wonko hokkimo shisha o yari ciagal mudum hokkimo kasim boisson o yari fa hakkilo makko bonni so waddi golleji fu deene noddirten jalakoroji
jalakoroji
Fatoumata Traoré wetikiti allaji de mudum no sawra bi ko debbo e les sous d'autres kati hunde latide sababu wi makko mayde suka o
de jeune club formé la djogo kat
d'autres arandrejo yewti dos suka on holiti kan wawa nyondemo me yeyto d'autres goddo kasim ciagal o d'autres jew suka ma lamdi la hudum woni makko o d'autres jabaaki amen ngafa boy o holli amen bi won yibbe ko hippe suko nga oy o kabaru wala jungol menen kasin hakkun kambe to kotro gande kay police ambe dum woni li o watti goto ngol lamni suko yalla hudde woni makko suko longi jantude jati be winnin amen ordonnance me sodo de chafaje gandume wartine dodo non jojjinde chafaje fossera hokki amen lawo yima witta o me wirfito wiitu mudun mingem jabe wittude jati yo bangi suko sa mi wi dodo so wawa nyondo ni ngotta kanko to wala dodo
keli fenati dodo roy
yo halaji di gondini ministere humaninde robe gollirde de yimbe galle nawtori wattumo be kebi laaji to police be ngalurande fane don woni ko ministerande toti kabar mu don suudu doktoro bangal hinaade dun e wi haddi jatu sango humninde kabaruji le service o
la famille
do natkin tamper sane le galleden sabe suko indey mudum wala no bawde sanne ko yeyo kulleji jogaji tan bangal laabi wala bawde fu nyonde o suko watti mo ye o wulliti to police men ton o hebe sago makko sun wala o ye o wulliti fa gendarmerie le o watti goto ko ministre on fami o kabaru
personne
dano imadraji gullirande latke sababu nangude cikita be dido holti wiide beedo cikitaabe jukete fa nawa keddana fa hande hadizatu sangu
e holliti wiibe yimbe wadbe di golleji tongeten fa nawa to lam on sabe uddede kasoji do natton sabe sugabe jogalbe ko heewi hippotobe sugabe rewbe ben acca di golleji bondi
yengoji goddi dun no taykama wonande neddo gollido rewbe to bankas le wuddu leedi ndi humpiti dun woni madame Gindou Mariam Obotimbe halfinaado kabaru heejo golle
en 2000
le hitane 2020 me yi hono o kabar kila didi le nukku nodirteedo dimbali le commune bangas ni wada amatun ki matra foda kale o wat
dido yengoji di sambini dun no yo rafimbirki no holitiri yimbe yogabe le kedde leedindi iwdo yuroso famude bankas jamarande wutike sarabe jewtade sifa mbirki mabbe
di tordaji ana satti fa wala sedan dun metti famede jati hono neddo yadi golle an wade le leedi meden gago buri hewde mudum fu be sugaba tame elta kasanne ni galle mebbe sabe su suka maraka joni ana way wadde golleji bondi fu ko neddo mile adna min tewtra lamu ka sarabe sugaba tinno fiya dabiriji yalla maral ana warta hono no wodirno aran yibbe so ade fa korti pi debbo be ana hani hisere hono itta yonki jati
kumni be kabaru hon cangulo rakeji robe ngadi no dango bangal serewul fewde torraji ngadi tiri do robe kedana bala mariku kanko ni kajado hala fedde habontonde torraji do robe le mali
ce viol
o kabaru wadado minge mi de wulito lamgo tajobe kitabe tinno fiya dabiriji fu yalla be yima ana udde le kazo yalla bi debbo ana hewta hakki mudi fes o wura ngadu e tawede fu anton fa hani nen wi ortor an wa hebde homo fu li adunya ga lam on ko way bamde sariya ko timita di kulleji e nanal mudun
beerade dun dun nin serande hokki tajural wiide dabruji na gondi fiede yalla hadde bonandaji fawde e rewbe.